Inose. Eyo Funkeji. Trupa. Inose. Cup. Mop Billy.
Kondi, uzipasa inendeka Notoka TV, ukale odeka Respect to dress, dizi onandeka Pote munti mamanga, uli motu weka Usiye kumajeza, ndi awo mativa Ukale kumayenda, ndi awo mabriva Dili moti, tiza oloka tuliva Kupanda, kuvela, inenza kuliva
Chikondi ndi mawele ngela Chipu kwa nkazi oyamba ndiwe Chilicho senba kumvela Kasi oyela osamba iwe Nkasi wanga uli smarti Sinza kupleye nesine fumu swati Nkasi wanga uli smarti Sinza kupleye nesine fumu swati You smart like a phone Kaenda nawe aliyesu kwa samoni You dey pon mi phone like a tone Mi pon you, mi tell you like a tune Ukasekele langati ulipa picture Thanks to Jafo, I won this creature Nkazi mozi inesindiza switcher Olozo basanga esefu snitcher Chikondi ndi mawele ngela Chifu kwa nkazi oyamba ndiwe Chilicho senba kumvela Kasi oyela osamba iwe Nkazi wanga uli smarti Sinza kupleye nesine fumu swati Nkazi wanga uli smarti Sinza kupleye nesine fumu swati
Ketilede kwa makolo ndikuonete Mafana opusa osindati ndi anyete Do the things you do notice eleke Upilele ndipo usazandileke Ndiwe okongola pakatipa anzako Poti unapangira onse anzako Caress me kufika pena pake Nizefuta kuchula ndingoleka mwina mwake
Chikondi ndi mawele ngela Chipu kwa nkazi oyamba ndiwe Chilicho senba kumvela Kasi oyela osamba iwe Nkasi wanga uli smarti Sinza kupleye nesine fumu swati Nkasi wanga uli smarti Sinza kupleye nesine fumu swati Chikondi ndi mawele ngela Chipu kwa nkazi oyamba ndiwe Chilicho senba kumvela Kasi oyela osamba iwe Nkasi wanga uli smarti Sinza kupleye nesine fumu swati Nkasi wanga uli smarti Sinza kupleye nesine fumu swati